Apo? Apa?
MC Jams promos
the alongside HTM Payani Fuap.
Namana wa mukomori. Konnichiwa sa.
Mopau.
Balesho kwisa mushite mwiko kuingilamu Bajitawatala kumbela afu no kuinshamu Bichikonji chesu chafu mapatali mo Leka imbombe she tukengilemu Nanguvalande na ukuponja ni wevo na salamu Ibintu fya shuko bajipari wevo na lafikili shamo
Sile kuti nipo na jito kuchila weo Baby wangu Nisebeze na weo Ona mangali kwe ya vuta mama Ukani wana lankala bize Sile na kutinge iwe Nima bize
Mayaya, niwe mbombe na shakachike vitayo Kuchushi na fuebo ndagana ni fire yeah, Kuno ni sweaty for sweetie Echo nda kumbombe la no chita kwiti Wababa muti mama yoku kushateti Kulinebo ni wechabio kwa nisha seti Payandi mama chokubwela kawa Chitila iwe na vana mayo shua Kuchitilo kutila tuibapua Nebonga na china ile kele shaifukua
Sili kuti niko na jito kuchila weo Baby wangu Nisebeze na weo Ona mangali kwe ya vuta mama Ukani wana langa la bize Sini na kutinge iwe Nima bizi na weo Ona kangali kwe ka vuta etu
Forget the animal Utari wachure Usivika kamwarira Chikondi changwangwa Chimakoma pokwera Chikaka chure ama chumforo Faribe mkoto Tunista sa
I'm not afraid to die.